dreams.
Eyes, boy, 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 yeah. J-J-J-O.
Here's another one.
Nahiste mwako, yupo kwenye listi ya madame, ninawapenda mimi.
Ulikuta tuchimbo, ya nasaka tumingo. Akakwambia uko single, ila kwake miwimbo uchingo.
Kwenye tax wako 6 dinner date kaja na mashows kama 60. Hey, hey, hey. Na supply mipango kama vile na mza mambo.
Unajua we ni kigogo, yanapenda vigogo. Misi nata kidogo, nandomana na mwacha kadange. Na mwacha zichanga, na mwacha kavute kidogo. Mjini tuonyeshe mikogo, chakule we pizza simiogo.
She look like Sam from Heavy. I can dance, na pote dunia. Atione niko pepo, nampa mavumba. Anapenda bunda, simombe malinda. Hey, tamjengera nyumba.
Nina jiste mwako, yupo kwenye listi ya madame, ninawapenda mi.
Ulikuta tuchimbo, yanasaka tumingo. Akakwambia uko single, ila kwake miwimbo ujingo.
Mina he's the one, yupo kwenye listi ya madame, ninayopenda mi.
Ulikuta tuchimbo, yanasaka tumingo. Akakwambia uko single, ila kwake miwimbo ujingo.
Utwa na kuwa mnyonge mana na mege watonge na kakimia. Subiria hongo chapasina, akia mia kwako ndo bastena.
Kumekoti ya nyumba lipeye, outing bila lipeye. Temu komando na teleza Mario.
Mario, Mario.
Kweli sina mali, sina gali, ila na mapenzi ya kweli aise. Tena na mapenzi ya dhati aise. Na nomana na mwacha kadange, na mwacha sichange, na mwacha kavute kidogo. Jini tulete mikogo, chakule we pizza simiogo.
Nina histe mwako,